Tiens que ça pleure. Eh, ça pleure.
Hey yo, Kenny.
Si on se coure la Nancy, Nancy, pique à mon maïdia, non mia. Si on se coure la Nancy, Nancy, pique à mon maïdia, non mia.
Dawa kusi matana, mwasa we baby man, kwa nini misi mwani. Oh, pique à ngoni kikami, na konsaga furansi, ya mti ya machoni. When I kiss you, I come to me and I see. I'm breaking up with you, so can I see? Keep it calm, fura, sarau. When you come for me, can you keep it calm? My name no yara, ma na fau. Ah, so cold when I'm in sushi. Me si kuon, na isu kweke tu. Yani doton, naona mapepe tu. Mina kaga fon, na kula mpepe tu. Yani mbona sikon, niachante seke mi.
Si wezi kurara naisi, naisi ya. Peke yangu maidi, naumia. Si wezi kurara naisi, naisi ya. Peke yangu maidi.
Mama baiti, uwe siku wapi, nime sibisi. Vilo siku naiti, nanudi na chipsi. Mapokezi yako baby, minime ya misi. Masipesa fighting, kansaliti. Ikibaya kipi, kwa wapa city. Unapojaza titi mimosa, naumia. Washa kura nyama, ma, nakia. Ukinita single naiti, naitikia. Chakongea, mbesi na maringo kiki na chukia.
Siwezi kurara naisi, naisi ya. Peke yangu maidi, naumia. Siwezi kurara naisi, naisi ya. Peke yangu maidi, naumia.
Ra! Chunky supplier! Supplier! Kisikiali! Eh.